femme du Mali.
Hande yewtere meɗen rewɓe leydi Mali memon haala dogotoro lollirɓe sage femme Mariam Koulibaly yiltoyke le cuuɗi dogotoro yogaji Bamako keɗɗanna ko heɓani en wari wadde pansement am tiɗara foof mi heɓani wari ɓeynude natige jaati saago am mi yettaɓe sanne mi donoɓe ɗum yo Allah renuɓe foof hono no gonɗini ɓeɗo yimɓele ɓe sage femme en jiɓɓe golle mum gollode ɗum no handiri na heddi fa hande ewi madame Balo Ramatoulaye Togula sage femme to CSRF commune tatoɓo Bamako eɓe daari ɗum e darande mbajotoɓe e waltinoɓe hakkillaji jomum ne wawa warde batte ƴewtagol caggal jiɓɓingol yalla haybude ɓeygu makko ko wiyete planification familial min jittiraga heeɗade jomum jomum ne wawi torede caɗɗele kalis eko nande mum en honno ɗum wowiri ɗo minen rewɓeɓe min jittiraga hettinade rewɓeɓe foof yalla minen mbajoɓe ne darda kala rewɓe garoɓe le cuuɗi docteur amen ɗi yo mara muñal kamɓe min gonani ga ɓoy ko yimɓele nanñiga ɓeɗo sage femme ɓamiɓe anniya joni huncande hoore golle mabɓe ha ɗum fof yata caggal tinara mawde fewde e ñawɓeɓe. joni kay jottima kabaruji le région ngaji ɗi to en songo toon hoorejo kafu waɗi noddago fewre e laamukoɓe banggal jande hantide sukaɓe e kaña ɗum faaba rewɓe mawiraɓe worɓe mum en ɗum waɗa li karutal dow jogola leydi ndi ñande alalbare e wimakko rewɓeɓe ne hasidini heɓede mo darda laamukoɓe ɓe miijade dow kaɗo tiɗalla yalla heɓande ka dabare Bamako ɗo rewɓe cefike dow heeƴo golle gouvernement o le laamu hakkundejo o e wi yogaɓe mabɓe yo tongade hantinde banggal dawrugol tiɗalla ka woɓɓe kay holti wiide ana tiiɗi ɓe mbawa gollude kala ko tonga e ley wattumo transition o sartana ɗum timinta yewtere meɗen toutes les femmes du Mali on jarama e heɗade yo en ji yontere warore.